singing in si trawa in chungo akale pamfa wa singa mana si trawa shiku.